new sound. Bento, let's go.
Ni kama mtoto anavyoanza kutamba, baada muda anaanza kutembea. Uzito wa penzi letu ulivyo minawe, sitaki kwa kwewe majuto ulie na upweke. Hata chura wezi kuishi maji ya moto, tuzikabili shida zote na changamoto. Utamu wako wa peremende, sitoruhusu mbali uende. Utamu wako wa peremende, sitoruhusu mbali uende. Nikikosa same, mama same, mama same. Nitalewa gambe, mama gambe.
Oh baby, come tonight, chumbani mimi now.
Oh baby, come tonight, chumbani mimi now.
Doro, nisifuwe ya tandara. Doro, talala, doro.
Oh yeah, yeah, yeah. Mchanga wa bahari au liki kwenye wali, kwako mini temetari. Soka ya piripiri, vute jasho la mianga iko, niku kisi udate. Nataka deye koko liko, kila kitu upate.
Nikikosa same, mama same, mama same. Nitalewa gambe, mama gambe.
Oh baby,
mama
gambe. Come tonight, chumbani mimi now.
Oh baby, come tonight, chumbani mimi now.
Kipa tarara,
doro, doro, tarara, doro. Nisifuwe ya tandara, doro, doro, tarara, doro.
On the beat. New sound.